kasera msera katono dana okubera ngichitongo ekivunaizwa kubigeza munda mugwanga letu Uganda ari kisomye ebyo ebyavudde mu bigezo byatuli bwabayizi mu mwaka 2025 ku mutendero gwa siniya yokuna abayizi abasoma mitwalo anamwe sato bebatula era ne bewandiisa okutuula ebigezo bino ebyakamaliza okusinza ku kitongo ky'ebigezo munda mugwanga lino erya Uganda era wali makago wa pulezidenti entebe makago wa pulezidenti enakasero omukolo wegulira nti abakungu okuva mu kitongole ky'ebigezo munda mugwanga Uganda bagenda ogera maaso n'okubanga babifulumya nga baliwamo ne minisita avunaanyizibwa ku byemizannyo n'ebyenjigiriza era mukyalo omukulembeze w'eggwanga Gent Kataha Museveni Dembe FM gyetuli akadde konna watandikira ensonga tugenda kuba naffe tuwongera atuweze kutegeeza olunaku lwaleero tugenda okumanya mu mwaka 2025 ddala bayizi bameka basobodde okuyita bayise batya embeera yonna nga bwe nabeetambudde nkutegeeza ntuva ku Dembe FM w'ogenda okuba ng'ogifunira.